ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro muri isanga kuri rya Amerika kuri mikoro hano i Washington buri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi n'umwihariko mu biganiro byacu nk'uko mwakomeje gukurikirana muri isanga ku icyorezo cya virusi ya corona gitangira, ntitukibasha kubahamagara aho muri ngo mutange ibitekerezo byanyu, mubaze abashyitsi bacu icyo mwifuza. N'uyu munsi ntibiradushobokera, gusa turizera ko mu biganiro tubategurira cyangwa tubasubiriramo bibanogera. Niyo mpamvu mu biganiro by'umwimerere tuzabagezaho kuri uyu munsi muri uku kwezi tuzabasangiza bimwe mu byaranze amateka y'u Rwanda. Ni amateka rimwe na rimwe n'amakuba yagiye ahekura imiryango y'Abanyarwanda kugera n'aho imwe izimira burundu. Turabararitse, tuzabagezaho urukurikirane rw'ibiganiro kuri ayo mateka. Ibiganiro byateguwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Ubwo mu kanya Venuste, ijambo rizaba iryawe.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi ku batumva kuri uyu mwanya. Intandaro y'ibiganiro n'ubushake Ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Iyo umuntu asubije amaso inyuma ku byaranze u Rwanda, asanga harabayeho umuco wo guhishira ibyabaye no kwimakaza ikinamico ndetse n'ikinyoma, kigahinduka umuco karande mu mibereho y'Abanyarwanda. Reka Claude Ganja Munyamagana atubwire ingero nkeya zibyaranze amateka y'Abanyarwanda bitavuzwe bitatangajwe uko byabaye
mu mateka ya kera y'u Rwanda. Twavuga nka coup d'état yo ku Rucunshu mu mwaka w'1897 gukurwa ku butegetsi kwa Musinga no kumuca mu Rwanda mu 1931, akajyanwa i Kamembe akahava Jimoba mu burasirazuba bwa Kongo. Impinduramatwara yo mu 1959 yatumye ubwami busezererwa bugasimburwa na Repubulika mu 1961. Coup d'état yo mu 1933 yakuyeho Repubulika ya mbere igasimburwa n'iya kabiri. Intambara ya Ruhekure yagabwe n'ingabo za FPR tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1990. Ubwicanyi bwajyanye nayo, itsembatsemba, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubwicanyi bwibasiye Abanyarwanda muri Congo guhera muri za 1996 n'ibindi. Nta mibare twifuje gutangaza yabaguye ha cyangwa se hariya, kuko itigeze yumvikanwaho mu buryo budakuka. Ahanini ibi byose byagiye birangwa no guhisha ukuri. Icyashyizwe imbere ni ikinyoma ku byabaye. Inkurikizi ni iyihe? Ni ubushyamirane, ni ukutoroherana, uguhangana bidashira hagati y'Abanyarwanda. Muri make ni ukutabasha kwiyunga bya nyakuri. Ku Banyarwanda bamwe hari aho bagera bakumva ari nk'amayobera ba ku Banyarwanda gusa, ku bandi ni amateka atarigeze amenyekana kandi atagomba kugarukwaho, ku bandi bitewe n'icyiciro barimo ni umubabaro batazigera bashira. Aha se twavuga ko ikita rusange kuri abo Banyarwanda n'abakurikiranira hafi amateka y'u Rwanda ari ikihe? Icyambere ni urujijo, ni ukwitana ba mwana, ni ukutavuga rumwe, ni ukujya impaka z'urudaca. Icya kabiri kinateye ikibazo cy'ingutu ni uko nta munyarwanda n'umwe ubifitemo inyungu, n'ubwo bamwe aribyo baba batekereza ku ikubitiro, ahubwo bose babihomberamo kuko bahora muri politiki ya ndamuke.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Claude Ganza Munyamagana. Icyo ku Ijwi rya Amerika tugamije ni ukumva buri wese buri ruhande, ni ukuganira no kumenyana kurushaho. Nawe niba ufite umusanzu tuzagukenera, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga kihariye. In intangiriro y'ibiganiro byacu irahera kuri kudeta yabaye mu mwaka w'1973 hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi hari ku itariki ya 5 nyakanga 1973 mu gitondo y'5:05 nibwo uwari perezida Gregory Kayibanda yamenyeshejwe ko akuwe ku butegetsi yari yarabaye perezida kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1967 icyo gikorwa cyo guhinduka ubutegetsi icyayobowe na General Major Juvenal Habyarimana icyo gihe niwe wari minisitiri w'ingabo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1973 nibwo abanyapolitiki bari ku butegetsi bwakuweho batangiye gutabwa muri yombi ni nayo mpamvu twifuje gutangira ibiganiro byacu muri uku kwezi nibwo byinshi byatangiye kujya habona hashyizweho umugenzacyaha kandi hagenwa aho bagomba gufungirwa muri gereza ya Ruhengeri ubutegetsi bushya mu Rwanda bwahahinduye Musanze n'iya Gisenyi ubuhahinduwe Rubavu mbese Perezida Juvenal Habyarimana yafashe icyemezo ubwe cyo gukuraho ubutegetsi ashaka abandi basirikare bo kumushyigikira kubera iki hashize amasaha menshi abakoze coup d'etat batarabitangariza Abanyarwanda mbese imvururu zaranzwe mu gihugu zari integuza y'ihinduka ry'ubutegetsi abanyapolitiki bafashwe bari bangahe bahezwe iki bafungiwe iki baguye he bazize iki bashyinguwe he ibyo ni ibibazo abagize imiryango yabo n'inshuti zabo bibajije kuva kera mu mateka ya nyuma y'umwaka w'1973 kugira ngo dushobore gusubiza ibyo bibazo byose Ijwi rya Amerika ryafashe igihe cyo gukora ubushakashatsi bwimbitse no kuvugana n'abantu b'ingeri zitandukanye twegereye bamwe mu bafatanyije na Perezida Habyarimana bakajya mu kanama kiswe komite y'ubumwe n'amahoro iyo komite yari igizwe n'abaofisiye 11 ubu abakiriho ni 3 gusa 2 muri bo bitabiriye ubutumire bw'Ijwi rya Amerika bazadufasha kumva ibyemezo birebana n'ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki bazadufasha kandi kumva uruhare bamwe bagize mu ibura ry'abo banyapolitiki turebe uko imanza zabo zaciwe abaziciye n'icyo bashinjwaga abategetsi banyuranye bari ku Gisenyi no mu Ruhengeri igihe abo banyapolitiki bari bahafungiye bazatubwira icyo bazi icyo babonye icyo bumvise cyane cyane tumenye uduce tumwe na tumwe abo banyapolitiki bashyinguwemo mu mpande zinyuranye z'u Rwanda abakekwaho kuba barabigizemo uruhare bakaba batakiriho Ijwi rya Amerika rizifashisha inyandiko basize kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane bamwe mu bana babo banyapolitiki nabo bazatubwira uko babayeho muri iyo myaka y'igihirahiro n'umwete bashyira mu gushaka ukuri ikibazo cyabo nyamukuru ese ababo bazibukwa bate mu mateka y'u Rwanda mu gutegura ibi biganiro Ijwi rya Amerika ntirigamije kuzamura kabuze turifuza gufasha abanyarwanda gusobanukirwa amateka yabo akavugwa n'abayahagazeho ibyabaye bikaganirwaho kugira ngo ukuri gufashe imitima kwisana mbibutse ko mukurikira radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro muri sanga mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana
muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi tsakumi
nungiye kubasuhuza kandi mbaha ikaze ku ijwi rya Amerika umunsi wa kane nyakanga umwaka w'1973 wasaga n'iyindi Kigali umurwa mukuru ndetse no hirya no hino mu gihugu muri za prefecture zose uko ari 10 biteguraga amatora ya za komite z'ishyaka rya MDR yagombaga kuba bukeye ku itariki ya gatanu ni nayo mpamvu abategetsi benshi batari Kigali ari wabo bategura amatora abandi bari mu biruhuko General Juvenal Habyarimana wari ministre w'ingabo we byavuzwe ko yari yiriwe iwabo irambura mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi kuri uwo munsi president Grégory Kayibanda yamutumyeho intumwa nyinshi hari zagiye kumushakira Kanombe nizagiye kumushakira mu Kiyovu aho yaratuye tubanze twumve uko umufasha we aga te kanzi Habyarimana abivuga
ce jour là de coup d'état je dirais il n'était pas à la maison il était pas
kuri uwo munsi wo coup d'état icyo nakubwira nuko atari yirwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa mubona we umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka mbabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe
et puis par après il est rentré tard même la nuit
yaje gutahatinze mu masaha ya saa 3 z'ijoro nari narangije guteka ajya ku meza arangije ajya kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka guhejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye
pour rechercher pour l'amener là-bas et il s'est mis au lit mais aussitôt au lit les gens ont commencé à défiler encore à la maison
yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana na we kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka kuvuga
c'était un militaire qui a insisté qui a dit il faut que tu viennes
ariko umuntu wa gatatu waje ari umusirikare arahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri leta major aragenda ntiyagaruka ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye
mukanya nababwiraga ko hari intumwa zoherejwe na perezida Kayibanda gushaka Habyarimana zimwe zikajya Kanombe izindi zikajya mu Kiyovu reka duhere kuri Colonel Atanaje Gashake wari kapiteni icyo gihe muri 73 akaba yarayoboraga escadron de reconnaissance
Colonel Gashake murakaza neza ku rwego rya Amerika
merci
muri iryo joro ni iki mwibuka cy'iryo joro byahinduye ubutegetsi mu Rwanda
muri iryo joro yewe nari capitaine de semaine hanyuma mu 21 ndi bari kuri secrétaire général à la présidence aza ku telefona ambaza ho ministre de la défense ari kera Habyarimana mubwira ko ndahazi kigura mubwira ko wagumye kumenya aho ari l'officier de permanence yari major de bituka asomara hanyuma kiri ku jeune plus tard vers 23 heures aza kongera ku telefona avuga ko yohereje abantu babiri ukajya kubereka kwa Habyarimana i Kanombe icyo gihe nari maze no kuryama ndabyuka ndambara ngeze ku muryango usanga imodoka irahari irategereje njyamo harimo umushoferi na konvayeri ngiye kwicara iruhande rwa konvayeri uje kwicara inyuma nako konvayeri abavuyemo aticara hano nicara imbere kuko ubona umushoferi konvayeri akinyuma yanjye turazamuka kone huye muri kariye ubu ni purito ngiye kuri korido garde ngiri ofisiye do garde ko ntahari ntihagira ikiba yashakira baranyemerera inyura kuri korido garde mbwira ofisiye do garde ntingiye gushaka Habyarimana i Kanombe turagenda tugeze imbere ya korido superiyeri mite ndababaza nti kuki mushakira Habyarimana i Kanombe kandi mwavuze ko mutaza aho ari ntibagira icyo basubiza njye noneho yabwe noneho reka twatunyiriwe hano mu kiyovu n'ikibazo cy'ikanono baranyemerera batugari yabo baranyemerera byayo bitugeze yo dusanga Habyarimana imodoka irahari rero tubatanoza imvamo nako yewe imbazo umukozi waraho ngaho umushumuro nimba ari umusambu nimba ari iki simbi iki atarahari atari kuyaryana noneho ntiri mubyutse perezida ngo aramushaka akomeza kuvuga ati kwesesa ati yaryamye noneho igihe tukivuga rero Habyarimana abaraje mbona ari ku muryango na penywara ku muryango yari muri penywara noneho igihe ntaramubwira bavuna aho ngaho abandi modoka basigaye mu modoka babaye babageze bati perezida gushaka dujansi ubwo we yaravuze ati ngiye kwitegura ndaje nta kindi bamubwiye nta kindi ntacyo bamubwiye noneho basubiza mu modoka dusubira mu modoka turagenda dusubira kuri dogarde kubwira perezida dogarde ko ngarutse baranjyana bangeza mu rugo hanyuma ubwo dutandukana ntyo njya kuryama ningira mu buriri Habyarimana jenerali majoro ati zamuka ntanikindi yambwiye ngo ati zamuka ndazamuka ngeze kuri kodo garde ngeze imbere ya majoro umuntu nawe avuye kuri kodo garde tujyana mu biro tugeze mu biro ati imfunguzo z'ibiro bya magazidarume ati zaba ni izihe ndazimwereka ati niyo bati shyira votre unité analyte ndagenesha analyte hagati aho ngaho byabaye noneho ikibazo kuba analyte ati akurikira le plan de défense de la vie ndi le plan de défense de la vie ndungu ni bintu biba prévu tout le temps kuko ubona si ntabwo bazi igihe uko byiho kugenda ariko ni prévision zibaho
Murakoze cyane rwose kutubwira uko byagenze muri iryo joro. Hari akabazo kamwe nibaza uvuye kuri Etat Major cyangwa se reka mve kuri 5 juillet aho Kayibanda yari atuye ukagera aho Habyarimana yari atuye mu Kiyovu ko atari kure kuki batari bamanutse n'amaguru ngo bajye kumurebayo. Ikindi kibazo nibaza mu mwavuze yuko mwasanze yambaye peignoir yaryamye ndetse yakabyuka
twasanze yambaye peignoir uje nikinesi twasanze yambaye peignoir yasohotse yambaye peignoir
ivada yari aryamye arabyuka ndetse ntiyashakaga no kubyuka
sirakubije niba yaryamye ariko tukibije kije nuko namubonye yambaye peignoir
ubwo nibyo dufata naho nari ngiye kubariza ikibazo muri makeya iyo muri iryo joro Kayibanda datumaho Habyarimana n'iriya kudeta ntabwo yari kuba inite yanyu mwakomandaga icyo gihe ni iyihe escadron de reconnaissance pour défendre la ville ubwo se mwa aho mwafashe muri iryo joro ni hehe ni Radio Rwanda ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ni bank kugira ngo abantu babyumve neza
Radio Rwanda na banki nasiyonali ele minisiteri ele point inzira ziva muri Kigali zinjira muri Kigali
nta ngabo zoherejwe ku kurinda kwa perezida wa repubulika muri iryo joro ndavuga kwa perezida Kayibanda
ibyo batanga amategeko
sinari mpari bambwe yanje ndagenda andi ntabwo nagiye kureba ibagomba kuba bagiyeyo ariko ntabwo nzabishyamwe ngo ndekanagarikana.
Abantu hari amakuru yakunze kuvugwa, yakunze kwandikwa, ubu bwose ibintu mubishyize ku murongo. Mbere bavugaga yuko abantu yuko mwoherejwe gushaka Habyarimana I Kanombe, ariko ubu ngubu birumvikanye yuko ahubwo mwamusanze mu Kiyovu yuko atari I Kanombe.
No, bagerageje I Kanombe. Ariko njye mbabaza kuki bakomuje I Kanombe tutabanje ngo banyemera ko tujyayo tumusangayo. Njyewe I Kanombe sinagiyeyo kubera ko ariko muri boro muri boro byakibira byarenze ya eri ntibakwe ihari kujya kumushaka I Kanombe.
Mbese uko Habyarimana mwamubonye muri uwo mugoroba ariwe mumubwira ubutumwa bwa Perezida Kayibanda, nuko mwamubonye muri Eta Major ababwira ati ni mushyire mu bikorwa gahunda yo ku yo kurengera ubusugire bw'umujyi, icyo gihe mwigeze mubona ari umuntu wari ufite ubwoba cyangwa se wakoraga ibintu yari yiteguye kare?
Yewe sinakubeshye, bamubwira ko agomba kwita Kayibanda. Nabonaga ari umuntu umeze nk'abandi, nyine ugomba kwita umutwari we. Ariko nyine avuga ati mutegure noza plazanyo defendo la fille, nabonaga ari ahagite ariko ntuye ari nk'umuntu ushaka kudefanda.
Hari hashize iminsi mu Rwanda havugwa umwuka utari mwiza, ndetse abasirikare bari bato bari bamaze iminsi bo basa naho batakambira Jenerali Majoro Habyarimana, ngo hari na tracte yanditswe yitwaga SOS mon General, ngo dutabare Jenerali. Iyo tracte mwarayumvise kuyabayeho uko abantu bamubwiraga bati dutabare ubutegetsi buhinduke ko ntacyo ukora?
Yewe iyo tracte ya SOS ngo nyibona je n'ubu sindayibona bayituga ariko n'ubu sindayibona. Sinzira bayanditse
wari ofisiye, umuntu w'umuofisiye burya aba ari umuntu mukuru, aba ari umuntu ubona kure, aba ari umuntu wize usobanukiwe. Mwabibonaga mute? Mwabonaga ubutegetsi Kayibanda kibufite cyangwa bwaramucikaga?
Ngewe ibyo ni byose nakubwira ngo twabonaga bumucika cyangwa ntuza, ni uko nyine ibyo bintu byabaye kuri stade ntabari ubyiteguye, ntabwo uzi uko byagenze. Yewe n'ibyakurikiyeho uwo muntu wagiye ngo twumvise kuri mikoro igikuri mvuze Perezida habuze amagambo yavuze nawe ushobora kuyikurikira ntuza muri mwizikuru ye byabaye ntabwo twashobora kubyinterepreta ngo tugiye muti ngo ubutegetsi bukamucika cyangwa gukwa.
Mwigeze mumenya, mwigeze mwumva irengero ry'abantu bafashwe muri 73? Mwigeze mubimenya?
Oya, aho ngaho se nabakubeshye rwose. Kumenya ko abantu bapfuye twabyumvise, nkuko abantu babyumvise ariko bati bari barapfuye, sinakubwira ngo byagenze.
Abana bakomoka kuri abo banyapolitiki batazi ko base bapfuye, batazi aho bahambwe, mwebwe mubitekerezaho iki iyo mwumvise ibintu nk'ibyo ngibyo?
Nawe wabyumva ufite iwawe niyo yaba yavuye muri prison wamenya ko apfuye, ukamenya ko yahamba cyangwa aho yahamba cyangwa se wakubwira impamvu ye. Ubwo ibyo ari byose abantu ubwo igihe cyo kubabaza gisimbisi ntibabwira ko abantu bapfuye, babwira ko bapfuye, babwira naho bashyize gisimbisi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko General Major Juvenal Habyarimana yakiriwe na Kayibanda muri iryo joro, ubwo twashatse undi muntu wabitubwira kubera ko magingwa ya amakuru yose yatanzwe na Habyarimana ubwe kandi nta muntu bari kumwe. Mu bana ba Perezida Kayibanda nta n'umwe washoboye kugira icyo tubwira ku bantu bavugwa ko bari wabo muri uwo mugoroba. Ariko Jean-Marie Vianney Nkezabera wari umunyeshuri muri kaminuza mu Bubiligi yari yaje mu biruhuko mu Rwanda. Kuri uwo mugoroba yaherekeje se wari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, bajyana kwa Perezida Kayibanda. Bwana Nkezabera, coup d'etat iba wari ufite imyaka ingahe?
22 nari mu mwaka wa mbere wa universite.
Birumvikana rero yuko Jean-Marie Vianney Nkezabera yari umusore mukuru ari mwaka wa mbere wa universite. Muri iryo joro coup d'etat iba wari he? Wari i Kigali, wari i Butare, wari i Gitarama?
Nari i Kigali, nari i Kanombe wacu kwa Mumpira.
None iby'iyo coup d'etat yarayibaye wabimenye ute?
Coup d'etat babivuze kuri radio, nabo twabyumviye mu gitondo communique yabo.
None wowe so ukubyara papa wawe icyo gihe yari afite ubuhe mwanya?
Yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi na perezida wa MPR panahutu muri prefecture de Kigali.
Kugira ngo byumvikane neza, Jean-Marie Vianney Nkezabera, nagutumiye kubera yuko mfite amakuru nshaka kukubaza kugira ngo umbwire icyo wumvise. Mfite amakuru ambwira yuko hashize ibyumweru bitatu coup d'etat ibaye, uri muri vacances, Paul yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, perezida mushya Juvenal Habyarimana aramutumiye, uramutwaye mu modoka mugezeyo baganiriye iki?
Ari byo baganiriye ku byabaye muri mugoroba wo kwa kane kugera kwa gatanu Nyakanga babigarutseho. Kuko kuri uwo mugoroba nyine tatagiye kwa perezida Kayibanda nawe, ariko ajyanywe n'ibindi. Yagiye ajyanye na Kanyamahanga Charles na Mwambutsa wa Wenceslas uko ari batatu bari bagize biro y'ishyaka muri prefecture ya Kigali. Hari ikibazo bagomba kuvugana na perezida w'ishyaka, perezida Kayibanda nyine, kubera ko hari amakongere azaba kugira ishyiranye na kongere ya prefecture kuba mu gitondo ku ya gatanu Nyakanga. Hari ibibazo bagomba kunonosora, donko barabivugana birangiye bagiye kugenda. Perezida abwira data ngo nasigaraho, abandi baragenda hagataho, abandi b'abaminisitiri baje nono bamaze kuhagera. Ariko icyo gihe nta baminisitiri benshi baje, bose barabigitarama na nsana nawo ku Kibuye. Ariko papa bisobanura bukeya aho agarukiye avuga ati twageze kuko hari amanama ya kongere bubiri za prefeture zose, abo mu yandi maprefeture bari bagiye iwabo kubera amanama y'amakongere y'ishyaka. Nono icyo gihe muri iyo nama perezida abereka igipapuro, sinzi uwagiye ngo agisome, baranavuga ngo nta gisome ngo ikintu gitukana. Na data wagifashe aragivuga ati kuko ataryo wacyanditse aragisoma. Icyo bitira SOS mu general yamaze kugisoma, kuko bavuga ko ari we bacyohereje batereka bamushake. Perezida asaba ko bamushaka, atuma kuko bamushaka ngo baramubura, bigize ikintu no papa niwe ataje. Twari dutuye Kanombe, agera mu rugo umushoferi we asigara yaratuye Kicukiro i Remera, Kicukiro ku muhanda waho. Noneho ageze mu rugo arambyutsa, turajyana tujya kwa General Habyarimana atari aba perezida kumubwira kwa mushaka. Tugeze ku muryango ntabwo badukinguriye, twari dutahiye. Umwitondero ni ugukuta ntiyabaye.
Mwebwe mwagiye kumushaka i Kanombe
kugira ngo tumubwire kwa mushaka?
Ariko mwaba muzi n'imbera yari Kanombe cyangwa yari ahandi?
Icyo tuzi uko bindi nawe yabivuze ndi mbari abwira papa nuko yari yiriwe iwabo ngo tegura ubukwe bwa murumuna we bwagomba kuba mu kwa munani, ngo hagahagarukiro nibwo bamuyoye ashoboye kujya kwa perezida.
Yaba yaragiye yavuye i Kanombe cyangwa yavuyeyo avuye mu Kiyovu?
Icyo gihe ntabwo yavuze detaye.
Ariko se waba wibuka niba icyo gihe yaravuze ko yageze kwa Kayibanda?
Njyayo ndi kumwe na data, hari n'ubundi yari yamwakiriye mu biro. Ibyo yavuze mpati nibyo yari yamubwiye ko papa yabimbwiye dutaha avuye mu biro bya ariyo bintu mise cyumwe kuje tibaye arayimubwira none yigeze ko ibyo navuze ibyo mvuga n'ibyo niyumviye nyine nawe nange turi kumwe turiwe mu rugo i Kanombe avuga nyine ko yahageze kwezi akamwereka icyo gipapu kumbwira ngo nibyicare mbere yo kwinjira yinjira yabonye ngo kapiteni Bizimana yinyabije mu muryango ugana muri za koridoro zo mu nzu imbere amaperezida aramubwira ngo niyicare noneho amuhereza igipapuro ndara gisoma icyo kidokuma zirimo urupapuro rumwe cyangwa ebyiri arangije kugasoma aramubwira ati urayizi ndatoya turabeshya ariko ngo icyo gihe perezida Kayibanda yari yakomeza kugenda akagenda akavugana n'umuntu akongera akaruka ngo ntabwo yigeze yicara akomeza gusirikira muri sekadota akajya ajya kuvugana n'umuntu noneho ngo natangira kugira ubwoba kimwe agiye kuvugana n'umuntu sinzara arasohoka ajya gufata imodoka ye ngo ageze imbere ya salo asanga ntarikura akoze mu mifuka ngo agira ngo agiye gukora muri revolver ngo amurase aratubwira ariko nongera ati nyuma ntacyo kwibuka ko ntarikura n'ubundi akunda kuba afite ukuboko mu mufuka w'ikoti rye
ariko ntawamurashe
icyo gihe ntabyo yavuze rwose nari mbibereye nta sasu byabihabibereye bavuze byinshi nyuma byarananangaje batangiye kwibuka ko nabyiyumviye n'amatwi yanjye ariwe ubyivugira
uriya navuganye na Koloneli Serubuga nawe wahise ajya muri Eta Majoro aravuga ngo generali yamubwiye yuko ngo bamurashishije agapistole gatoya ariko wowe wivuganiye na wumvise ibyo perezida yavuze yuko ntawamurashe
ariko nabyiyumviye rwose n'amatwi yanjye kandi arabamuteze ushaka gutega umujinda ntabwo wabigira gutyo n'abasirikare icyo gihe wateguye ikintu nk'icyo ni ubwo ko n'abasirikare bamwe babaga ku muryango wo kwinjira wagomba kuba wabateguye kugira ngo bamubuze gusohoka nta byigeze biba rwose siva nkurikije ibyo yari atubwiye icyo gihe kandi si muri cyo yari kutubeshyira urumva uko kudete yavuzwe bavuga ngo bari bagiye guta u Rwanda mu rwobo kuduta mu rwobo ni icyo cyakomeje kuvugwa gusa ariko igihamya nta cyarugero bagomba gutangira kubishaka gusobanura ibyo rimwe babongeyemo gutyo nibuka perezida Habyarimana atubwiye yabwiraga papa baganira nuko yavuze ngo abantu ngo abateguye ibyo bagira ngo bamuteranye na perezida amwirukane amukureho ariko ngo na nyuma ngo nawe bari kugeraho bakamukora kudeta bakamugezayo
awe
nuko yarakongeyeho ikintu gishobora kongera ni uko nyuma nkuye nyamame varite yari majoro igihe tubiganira ambwira ko ubwo papa yavuye kwa perezida araza agiye iwacu i Kanombe aramfata tujya kwa jenerali Habyarimana nyamame ambwira ko bari muri pozisiyo deja ko yatubonye tugenda tunagaruka noneho genda banibaza kuva mu mujyi Kigali ugera i Kanombe iwacu nta gice kizaha gihari baje direkita none se hagati aho Habyarimana yari yabonetse bavugana na perezida abona igihe cyo kujya gukora muri Eta Majoro n'abantu bari muri pozisiyo muri icyo gice kizaha deja ni ukuvuga ko bishobora kuba byanateguwe imbere yabyo simbizi majoro nyamama bimbwira naho se mbyiba icyo kintu ndakibajijeho ntawo nagitinzeho ariko nakibajijeho kubona ko papa avuye muri residence presidentielle ariya kuri plateau aje direct i Kanombe undi hagati aho babonye jenerali Habyarimana baramugiye kuvugana uyeyo wasubiye muri Eta Majoro gutegura ibyo bintu bidakorwa mu minota itanu ariko antirota ngo bari muri pozisiyo nyamajoro nyamama mbwira ko yatubonye tugenda akadatubona tugaruka
ubwo hari sangahe
ajya kuri ka Kanombe
ubwo hari nka sangahe
amasaha sinyibuka ariko bwari bwije kampe kwa kiranza ayo masaha uko ari kose papa yavuye muri iyo nama aza direct ahandi yanyuze umushoferi we yamusigaga ku muhanda harye yari atuye munsi y'umuhanda hagati ya Kicukiro na Remera ntabwo niba hari abantu bari muri pozisiyo hari ibintu byari byateguwe na mbere nabwo
uratekereza ko urwo rupapuro rwa SOS mu jenerali yatarumwereka yenda atari kugira igitekerezo cyo gukora iyo kudeta
nogiye uko yabivuze nicyo kubera ko yari yagize ubwoba yabonye ko kuko hari abantu bari kumubwira ngo nakore kudeta ati bagomba kuba yagize ubwoba nyine uko yabivuze yagize ubwo ari kwa president noneho nawe ahavajya afata decision
ijambo ryane nkizabera ntabwo nshaka kwifuriza umubyeyi wawe ikintu kibi abantu benshi baba komoka mu maprefecture ya majyepfo y'igihugu muri iryo joro barafashwe barafungwa abandi bafatwa nyuma nabo barafungwa papa wawe ntiyafashwe niyo mpamvu nabanje kwisegura ko atari byo mwifuriza simwifuriza kuba yarafashwe ari kuzi impamvu atafashwe mu gihe abafataga abandi
awuyizi kuko n'abandi bose ntabwo bafashe mu maprefecture yose bibanze cyane kuri ya gitaramo aba muri za Kibungo za Cyangugu za Ruhengeri Gisenyi abafashwe abanyagitarama na Nzanana wo ku Kibuye ahari sinibuka niba aryo kapiteni Bizimana
yari minisitiri w'ubutari
n'abandi nkabo mu Rwanda bafashwe abafashwe icyo gihe kandi n'abandi tegera bo hari n'abafashwe nyuma bo nyine b'abanyagitarama bafashwe bafashwe muri iryo joro bose n'ubu naranye nkibazaho uko gukoma ukuntu bishoboka kuba no mu rubanza rwawe batari bitubwiye ngo byibuze n'ababo bashobore kubona imirambo y'ababo
Washington ijwi rya Amerika
reka twongere dusubire inyuma gato general Habyarimana avuye kwa Kayibanda akajya mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda etat major yahise afata icyemezo cyo gufata ubutegetsi amakuru yatanzwe n'ubutegetsi cyo gihe nuko yahise ahamagara abasirikare bari hafi akabashinga imirimo umwe muri abo ni colonel Laurent Serubuga kugeza mu kwezi kwa gatanu muri 73 yarashinzwe administration n'abakozi ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu ajya muri ministeri y'ingabo z'igihugu aho yashinzwe gucunga ibikoresho no gucunga umutungo reka tumwumve
yahasanze abantu benshi bicaye ando ministeri kreje kwa ni uko yatubwiye kuko ntabwo twari tuharizwa nko n'ibyo yatubwiye n'ibyo yewe yambwiye kandi yabisubiriyemo n'abandi tumaze ku guterana noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari rero batangiye kumukwena nyine noneho hanyuma umwe aba yamusimbukiye kumufata niho mvuga danza ni reaction do jido amukubita hasi abona ko umugambi ari ukumunetraliza ariruka abambe arasohoka ongeza ubwo avunda buri kageze munoza niwe wari ufite imbunda siroma niho yarasaga nibyo njyewe nibyo perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade
none muvuga yuko sayine mu masaha ine ariho yabahamagaye ageze muri etat major mwebwe mugeze muri etat major mwagiye n'amaguru mu musangayo mugeze muri etat major mwasanze perezida Habyarimana yiteguye ari ntuzi iyo coup d'etat yarangiye kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana
nageze muri etat major musanga dompani ninjira muri sekretariya sinzi ni bari warigeze uhagera muri sekretariya niho bambwiraga bati si dusigire pistole yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro ni ahantu rero nari nsanzwe nkorera baje nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa irapri la decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision qui est devenue le coup d'état. La décision à laquelle nous sommes associés. Il nous a associés en fait des officiers supérieurs.
Oui, j'ai tout un chèque à Kumva. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit responsabilités. Nous avons dit que
nous avons dit que j'ai pris la décision. Nanditse ko nari narageze muri ministère de la défense. Mvuye muri état major donc arambwira ati subira mu biro byawe none hatukora iki niki 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 niki
hari bamwe nk'abari bashinzwe batayonzo reconnaissance abye ati mugende muhagarare hariya mujye kuri radio mujye kwa Kayibanda mu mufate za ministeri zinizi ntamwe icyo babashinze muri umugoroba niki
donc yambiye ati subira mu biro byawe bya GN biro donc leta majo ni waruganize ku buryo buri muntu wese aba afite icyo ashinzwe ari nabwo yambwiraga ati umenye ni dore nava ninge wabikoraga none nari nashyize abasirikari hari ya rentre de l'etat major usanzeho babapeye mu bari hamwe na officier d'ordonnance wanjye atubwo ni wowe ugiye kuba organiza noneho rero ati ndombo buzare dirije mu gihe ndi muri ibi bya bintu za bya vugu ora controla le centre de transmission aho rero ni wowe nshi batamva centre de transmission ni hanyura amabwiriza yose amategeko yose ya etat major avec les unités de l'intérieur ati uyi kontrole uorganize na service uko zari zihari uko bari bari do service bari basanzwe babadesigne donc nta message yagomba guhita nayibonye cyangwa muhabe ordre igenda general atayibonye les unités de message zohereje n'igihe agomba kuzinyuzaho kugira ngo nere kumwa ankombra avec tout notre détail etc. Noneho niho yambwiraga ati shaka umuntu w'i Kanombe wo kugira ngo asane atumuye ordre yo gusona alerte niho yambwiraga ati nshakira pilote d'hélicoptère expérimenté kugira ngo ajye kushaka Kanyare ngo kumwumva n'ibindi ubwo byagiye bikurikirana shakufa ko yibutse ikintu akambwira cyangwa njyewe nagira nkamubwira
byumvikane yuko nk'uko nguko yabwiraga ati mu gihe muhereze ujya gushaka Kanyarengwe muri make Kanyarengwe nta n'ubwarazi ku kudeta yabaye Habyarimana yakoze kudeta abwira abantu ati muze dufatanye
ariko erega bamwe baravuga ngo yateguwe ngo ni des ya ira pris la décision noneho ira associé les officiers supérieurs hanyuma abandi les autres commandants d'unité abaha ibyo batashe bagomba gukora
Rwanda abanyarwanda kazi nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese none kikaba cyare gitekamye mu mahoro nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri bamwe ngo nabahariya abandi ngo nabahariya u Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda gukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe wari wanatorewe guca karengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda tukibishimira yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero muri ijoro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari duteze kuzavamo abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere ingabo z'igihugu zarumviye zarihanganye bihagije ariko ntizishobora kubona igihugu cyacu gipfa biteye isoni kandi zarakirwanyeho ubudahwema ingabo z'igihugu zigizwe n'abana b'u Rwanda rwose ntizishobora kwemera ko igihugu cyacu kicagagurwa nk'aho kitagira ba nyiracyo zishobora kwihanganira ko umunyarwanda yakwanga undi kubera ko batava hamwe. Iyo mipaka bamwe bashaka gushinga ntituyishaka, ntawe tuzabyemera n'umwe. Aho yava hose Rwanda ni rumwe kandi rugomba gukomeza kuba rumwe. Kubera ibyo byose tumaze kubabwira, Banyarwanda, Banyarwandakazi, ingabo z'igihugu ziyobowe na nyakubahwa General Habyarimana zemeje ibintu bikomeye bikurikira. Icya mbere, amatiku ya politiki arahagaritswe mu Rwanda hose. Umuturage wese ukunda amahoro niyikorera imirimo ye, yime amatwi ushaka kumushyiramo ayo matiku kugira ngo amuteze ibyago. Icya kabiri, guverinoma yariho nubwo ntacyo yari igikora irahagaritswe. Ba secretary general bashinzwe gukomeza administration mu mahoro batareba ngo uyu ni uwahariya na hariya. Icya gatatu, ashinzwe komite igenewe kugarura amahoro n'ubumwe mu gihugu. Iyo komite niyo izakora imirimo ya leta kugeza igihe amahoro azatengamara mu gihugu kikongera kwihitiramo abategetsi badashaka kugitatanya. Iyo komite yitwa komite pour la paix et l'unité nationale. Icya kane, ubutegetsi bwa za prefecture bushinzwe abakuru b'ingabo z'igihugu bari basanzwe muri ayo ma prefecture. Ba burugumestre ba za commune bazakomeza imirimo yabo yo kuzamura abaturage. Icya gatanu, inzego za parti zirasheshwe. Icya gatandatu, inteko ishinga amategeko irasheshwe. Icya karindwi, komite pour la paix et l'unité nationale irashaka amahoro, ntiyifuza ko hagira igitonyanga cy'amaraso cyameneka. Icya munani, abanyamahanga bakomeze mu mahoro gukurikiza amategeko. Icya cyenda, amasezerano u Rwanda rwagiranye n'ibindi bihugu na ONU cyangwa se n'indi miryango azakurikizwa. Iyi komunike itanzwe na ba officier superieur bagize ubutegetsi bwa Garde Nationale: General Major Habyarimana, Lieutenant Colonel Kanyarengwe, Major Sekarije, Major Benda, Major Ruhashya, Major Gahimano, Major Munyandekwe, Major Serubuga, Major Buregeya, Major Tibitura, Major Simba. Harakabaho Repubulika y'u Rwanda n'Abanyarwanda bose. Amahoro nagwire mu Rwanda hose.
Nguko uko abanyarwanda babwiwe ko ubutegetsi buhindutse mu gihugu. Umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro, Colonel Aloyse Simba, hari kumwe natwe mu mwaka w'1973 yari komanda w'ikigo cya gisirikare iki Kanombe. Avuga ko nta mugambi wari uhari wo guhirika ubutegetsi, kwa ahubwo General Habyarimana yabufashe akabasaba kuza ku kigikira.
Nabonye Habyarimana aduhamagara twese kuvuga ko nawe prefe komite ari yiteguye mbo uko yatubwira itwara uko yatubwira feti niwe wenyine ushobora kutubwira uzi iswari we ni nawe wenyine ndahera wamenye iyo swari kuko abandi bahimbiye wari uhari mbaba Kayibanda yarapfuye mbabanda ko nawe Habyarimana yarapfuye niwe wenyine wazi iyo iswari yabo kuko Habyarimana twese yaraduhamagaye ntibabonye abenshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa nanjye narahamagawe n'abandi bose ivo muri roje weta major dogo nta muntu nta preparation yahabaye uko iyihaba byara abantu batwara abandi gukora inama ariko babarire bose barakubwiye ko yabahamagaye yahamagaye yatumyuse gasa ngo adushake iko muri roje weta major ndabibonye ndahindira we byanditse ko bamuhamagaye nanjye nuko baramuhamagaye bo wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa Perezida Kayibanda bamuhamagaye bari biwe bamushaka. Abavuga bose bavuga ibyo yababwiye ngo ntabwo bavuga ngo byarateguwe kuko nawe avuga yuko atari yabyiteguye. Hanyuma yaramuhamagaye turagenda ngo nta preparation yahabaye kuko iyo haba ndakeka ko bitagomba kuba ndamuruma. Iyo mbashinde ku bitari kuba nganga nko mu ijoro cyangwa kugenda gute byari kuba gutegurwa nyine abantu bakaza mu nama dutambuka abantu benshi bari babaye biswashi mu nzu z'amarinda muri za serivisi sivile hari abari muri OTPN abandi baragiye mu byayi abandi baragiye mu mu mashuri gukora premier promotion yose n'abantu bari Kigali uretse Habyarimana na Ruhasha bo deuxième nayo banyanaje muri Kigali n'igenda serubuga na abanyanaje na Gahimano abandi nabo bari hanze bo bamwe ndumva umwe yari mu murenge yabaga butari cyangwa se ibindi ku buryo ntawe ndumva bayiteguye uko ahubwo nyine yenda avuga ati byatumye biva ndako noneho abantu bose bari baragiye ubwo rero ntabwo yateguwe bari bwose hari ibibazo abanyagitarama bigeze kwibaza bari babyibaza protare kuko basanze bari beshe bo yewe nakubwira ko mo ansya kandi nange naje muri uko dufishe navuga ko bagitumye nduga nubwo bashari mukega bavuga ko ndumwe mu banyenduga undi wari umunyenduga yari munyandekwe munyandekwe baramuhamagaye ntiyaboneka me muri ejo zose baje gushyiramo abanyenduga nyuma kuko bari bafite ini mani mobile formation sur ubusirikare bavuga ko ubusirikare atari ngo nta kazi karimo nta bwenge bubamo ahubwo ubwenge wazajya muri za universite bakazategeka abo twaganiriye barambwira ngo nigende ubusirikare nta kazi karimo bwa bwenge abenshi bageze intere rero koko komansiyene abaganda nabo bageze rame mushoze wakoze rame merere rezugande uri baganda rembure baganda n'abanyabwenge cyane ni n'abahanga ariko nta muperezida bigeze babona ari akini no muri noru ba museveni naba hano hakuriye abanyankure nubwo nta baganda babatiye kandi ariko nibo bize nibo ba universitaire ba medecin ba dokiteri n'abandi bose nubwo n'igitaramo habaye centenaire yo kugira ngo bitegure hari baje kwirandura konte bitinzemo bazana abasirikare benshi muri senkiye mu poromosiyo mbese ibyo bazaho mbabwira nyine uko ibibazo byari bimeze uko bigeze gushaka ukayibana yigeze gushaka guhindura ariko ashaka guhindura nanjye ubwanjye ntigeze ambaza ku buryo nanjye ntigeze namugira n'inama ariko nigeze kumbaza niba kapiteni Bizimana yabashebutse amajoro mubwira ko bidashoboka nta kapiteni wabashebutse amajoro yari wa koroneli na bamajoro nyine amveta aho ngaho niho rero bakoze rere kondo rero kirako bajya gushaka solisiyo kugira ngo uwo mukapiteni ashobore gutegeka niho birukanye abantu babirukanye bamuhereye gukora mu gisivire kugira ngo nyine asigare abantu bafite bari ku mwanya ungana n'uwo kapiteni washobora gutegeka yashobora kuba ariho abantu bari basigaye ku Kigali purate koma ni yewe rero komo bankonseraga komo umunyenduga yenda kumva ko bashobora kunzonda hanyuma Ruhasha yari umututsi nta kibazo nawe yari ateye yari kimwe nanjye bakabona ko Habyarimana atakora kudeta wenyine nicyo cyatumye bajyana abandi ubu ni uko situasiyo yari imeze.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nkuko mwabyumvise mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abakoze coup d'etat, ntacyo bigeze bavuga kuri Perezida Kayibanda. Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya ko yasabwe kwemera ko avuye ku butegetsi kandi agashyigikira abamukuyeho. Arabyanga. Icyo abanyarwanda bamwe bamenye nuko yaje koherezwa i Rwerere mu prefecture ya Ruhengeri kugira ngo akomeze abitekerezeho yanga kuva kwizima. Colonel Laurent Serubuga arabitubwira. Uwoherejwe gutanga ubwo butumwa ni Kapitaine Leonidas Rusatira, yari umukuru w'ibiro bya Minisitiri w'ingabo, icyo gihe yari General Juvenal Habyarimana. Leonidas Rusatira ubu ni General uri mu zabukuru. Colonel Laurent Serubuga aratubwira ubutumwa Rusatira yashyiriye Perezida Kayibanda mu gitondo cy'uwa gatanu Nyakanga.
Awiteri bamwohereje kujya kubwira Kayibanda ko ingabo z'igihugu ziyemeje guhagarika imidugararo.
Uwo ni General Rusatira
batumye. Icyo gihe komite pour la paix niyo ya donka yari patajantre kumukuraho no ku kumubwira akirotira noneho bakamuhare les avantages d'ancien président ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntabwo twamwigiza y'abaturage bazagera ngo mu butegetsi dushaka bageze aho baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusate nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa
oya ibyo ntabwo mbizi nawe urumva ko hari za message za president yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifoto reko akorwa iki akaba ari wewe executor
ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa I Rwerere
hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza none uko azajya umwohereza intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye ibyo kuma avantage n'icyemezo tuzafata
hanyuma se ko ibyo bitaje gushyirwa mu bikorwa ko yaje kuvanwa I Rwerere nyine ajyanwa iwe akanacibwa urubanza ibyo ngibyo byari byavuyeho ntabwo mwari mugishaka kumuha icyo cyubahiro
mubwira ko za proposition zose yazanze
ariko mwamuhereje I Rwerere ajyayo none se ageze I Rwerere izo ntumwa mwazimutumyeho
zagiye zijyayo nini president Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje yankora indi ntumwa yagumye kubyanga
Kayibanda yanze kuva ku butegetsi kandi yari yarabuvuyeho ubwo se yari kubyanga gute yari kubugarukaho ku ngufu
we kwa kugira ngo arokonese l'action salvatrice des forces armées
mwamusabye kwemeza ko habaye coup d'etat kwa yemera ko yagombaga kuvaho
oya ko avuga ati ko igihugu cyari kiri mu mudugararo ikomeye noneho ingabo z'igihugu zifata bambe zifata icyemezo cyo kugira ngo zibihagarike ibyo ndazishimira ko za icyo gikorwa cyazo noneho njyewe nahise mu kwegura
ariko se ubwo mwumvaga mwebwe mutamusaba ibintu bikomeye ibyo wabigusaba wowe wabyemera umuntu yakubwira ngo munakubwira ati wanye
nicyo cyemezo twebwe twasabye ko azakomeza en contact kugira ngo nibura tushobore gufata icyemezo definitif kuko harimo bamwe bo bari kategorike bati nta kindi tugomba kugera ubwo yanze tout au départ hari abavuze bati quand même kumukuraho n'ibintu yakoreye abaturage ibyiza nuko twebwe twamusaba ubwe akaba ari uvuga ati je me retire je salue l'action des forces armées abitera ishoti
igice cya mbere cy'iki kiganiro ni hano kirangiriye ku cyumweru gitaha tuzakomeza twumva uko abo banyapolitiki bafashwe mwumvise uko abakoze coup d'etat basabye perezida Kayibanda kwemera ko avuye ku butegetsi muzumva ko n'abaminisitiri basabye kuyoboka kugira ngo bahabwe imirimo muri leta nshya muzumva ababyanze bakabifungirwa n'ubuhamya bw'abana babakomokaho mbashimire kuba mukomeje gukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Tenshimimana.